njengoba shova umshova lo nami ngiyakwazi wenza lento awume kancane ekushoveni nangithatha umbeke njengoba shova umshova lo nami ngiyakwazi wenza lento awume kancane ekushoveni ngithatha umbeke njengoba shova umshova nami ngiyakwazi wenza lento awume kancane ekwenzeni ngithatha umbeke njengoba shova umshova nami ngiyakwazi wenza lento awume kancane ekwenzeni ngithatha umbeke njalo njengazala wena ufuna ukuba ngenhla yethu awume kancane ekwenzeni ngithatha umbeke njalo njengazala wena ufuna ukuba ngenhla yethu awume kancane ekwenzeni ngithatha umbeke njalo njengazala wena ufuna ukuba ngenhla awume kancane ekushoveni ngithatha umbeke njengoba shova umshova nami ngiyakwazi wenza lento awume kancane ekushoveni ngithatha umbeke njengoba shova umshova nami ngiyakwazi wenza lento awume kancane ekushoveni ngithatha umbeke
Jalo njengazala wena ufuna ukuba ngenhla yethu awume kancane ekwenzeni ngithatha umbeke njalo njengazala